Kiranga olunaku olw'okusinza Sabiti lunaku lwa ssanyu Oyangu wanga wamu n'amakago Mufune emikisa gye Akeera ku makya bonna bamalayika Ne basaasaana wonna mu masinzizo Ne batandikirawo
Never done the clear walk,